Chukwe,
ejinkine mo.
chimaba, ye kwachine ke na bamba, di moja de ga tumo, ye zorondu ni meya, ye be muna ya saka o, moja de tumo.
Uche chuku geme, ene benna, ye chuku kuru saya geme, le benna, omwe gimbara.
Yeah.
mbibi nke kwere ndị nsọ na nkwa bụ ndị ahụ nke mere uche Chineke. Ebe ịkwa akwa iri uju na-adịghị, nke a pụtara na nsogbu m niile ga-ala, ihe isi ike niile ga-alakwa, amụghị nwa niile ga-ala. M wee na-ajụ ụmụ Chineke ha afọ a, a na-akwadokwa njem a? Onye na-akwadokwa ya na-akwadosi ike, maka na ọ bụ ezie na salvation is free, ma ọ dịghị fechaa. Akwa onye tozuru etozu ga-agaru n'isi njedebe. Ndị awarawa ozi ọma ha afọ a na-akwadokwa njem eluigwe a? Ọkwa ihe onye ọbụla metere n'ụwa ga-akọwa ebe ọ ga-ala, ma ọ bụ n'ọkụ ala mmụọ, ma ọ bụ n'eluigwe. Ndị na-eme mmadụ tisi egwu wepụ ọnụ, ha tụtụrụ gụgharịa n'egwu oge ọbụla, bụ na-esokwa anyị akwado njem eluigwe a. Ọ bụrụ Chineke na-ezi unu ọlụ nna m agwa unu na-alụ, ọ pụtara na onyinye amara Chineke agwụla n'eluigwe? Ọ bụ na ike ekpere agwụla unu? Ndị awarawa ozi ọma, chetakwa na ihe akwụkwọ nsọ kwuru n'ozi ọma Matiu isi nke asaa amaokwu nke iri na abụọ, ọ sị na dịka onye na-atụ egwu nke Chukwu, na ihe ọbụla ga-amasị gị ka mmadụ mee gị, ka ị ga-emekwazi onye ọzọ. Ọ bụrụ na ọ ga-amasị gị ka ị rụọ arụ onye ọzọ erie erie, jụọkwa onwe gị ajụjụ ma sakwa ya n'ime onwe gị, kama na ihe m maara bụ na ihe ọbụla onye metara ya were isi ya bụ.
Ima Ideal Music Company Limited, the home of ideal music for ideal people. Dealers in all kinds of musical instruments, such as drum set, speakers, mixers, keyboards, cordless mic, amplifiers, and guitars of all types. And also, we promote music of all kinds. Ima Ideal Music Company Limited, the home of ideal music for ideal people. Head office B224 to 231 Alaba International Market, Ojo, Lagos. Telephone 80440 28. Corporate office 1 Navy Satellite Town Road, Unique Briefs Hotel Complex, Alakija Bus Stop, Badagry Express Road, Lagos. Telephone 589-1404, 080-222-41573. Ima Ideal Music Company Limited, the home of ideal music for ideal people.
Father,
that will be done.
Jehovah Jireh,
rebelled against you. You allowed a foreign country to rule them for 7 years, for them to suffer for their sins. Lord, I bless your name that when the time came, they remember they have sinned against you. They turn to you in prayers. You never forsook them. You raised Gideon, whom you have prepared to save them, the Holy One of Israel. You are the only hope we have. Hearken to the voice of your people. Do not allow the evil to continue to rule the land of the righteous, so that the righteous will not become evil. Thy will be done, O Lord.
Thy will be done on the
mighty Jesus.
Thy will be done.
just working for my own good. To try as a temptation, I was unhappy about to cursing. Oh dear Lord, forgive me. When God is working for my own good, mighty redeem is working for my own good. I never knew he's working for me. I never knew he's for my good. I thought the Lord is suffering my life. Now that I know, forgive me. God is born to stand for you in all your situation. God is so kind to you. Never ever mind what the people of the world may say. Be bold and preach the gospel.
Ima Ideal Music Company Limited, the home of ideal music for ideal people. Dealers in all kinds of musical instruments such as drum set, speakers, mixers, keyboards, cordless mic, amplifiers and guitars of all types. And also, we promote music of all kinds. Ima Ideal Music Company Limited, the home of ideal music for ideal people. Head office B224-231 Alaba International Market, Ojo, Lagos. Telephone 804-0228. Corporate office 1 Navy Satellite Town Road, Unique Breeds Hotel Complex, Alakija Bus Stop, Badagry Express Road, Lagos. Telephone 589-1404. 080-222-41573. Ima Ideal Music Company Limited, the home of ideal music for ideal people. Yeah, come on, surrender. Yeah.